exclusive on Kwaza Music Blog. Don't see up, don't see up.
Don't see up. Hey, on the beat.
Hena jumweza kwe jijiri bugwa zinovan. Hena tamu higu timarweza.
Imewa anko venu. Orosa fechu wa yundu chaka.
Nova wesu, foka mukara watu hiye. Nova nava munganda, kamu ya tuhiye. Maninga mwene imutu kuwa yungwe yobiro. Chimu yungu zambia, chimu chitana kukuro.
Ulaga kwe igampenda na sumina tagasi ani. You are all.
nime Dime safechi wa yundu chaka Nasimana masiku Kawata raina ground ata Johnny Starry Smooja Managers action Hava Vincent Mabola Ndainda huyo Halo koti huli kufuna Iwe DJ Leonard Hava galuli umungwa Ajimbutao Love bingwa kutawoni Halo Laston Mutenda Weston Mutenda Vanessa Ndime vankoven Ewa visi wina Halo Ofen Haruini Koi supplier hayalo Black soft, I see you. Awaha ne never can dig. Hello, Filippo Hanjas. Maveta gumujenje.